This is DJ Bam, the Kingdom Boy.
Honey, pop. nikuimbie na shukuru.
Umenipa kibali na kuniketisha na uo kwambi. Mwete na yote si kwa wema wangu ila kupenda kwako. Umeniokoa na nipa amani na lotumainie. Kanipa sauti nikuimbie amani na shukuru. Umenipa kibali na kuniketisha na uo kwambi. Mwete na yote si kwa wema wangu na kupenda kwako.
Wameharibu afya ya wengi mno. Yesu.
Daniel, yo, and you know, rocking with my brethren, DJ Bing, the Kingdom Boy out of Nairobi, Kenya. Let's go.
Lakini bado wateseka, oh, uwakosa elewa. Dugu usijute, ala usife moyo, Mungu anajua. Wewe Mkristo, kanisani unaenda. Sadaka watoa, Mungu la kumi bila kuchelewa. Lakini bado wateseka, oh, uwakosa elewa.
Nikaanza na wandugu zangu, nilio
leo wakubali, wakaniambia kuwa wamezota. Nikaenda kwa rafiki zangu niliowaamini, nao pia wakasema wamezota. Mimi ninataka kuchati, mimi ninataka kuchati, ili nifanikiwe. Mimi ninataka kuchati, mimi ninataka kuchati, nataka kuchati na yeye.
Hi, I'm Kamsi from Lagos, Nigeria, and you're chilling with DJ Bing. Hang in there.
Nikakosea kumpa imani mwanadamu, yeah. Nilichati naye yesa na wakati wara, hey. Nilisema naye yesa na wakati wara, funde shida ilipobisha, mwanadamu katoeka. Shida ilipobisha, sikumwona te, nilibaki na Mungu. Kafanyika nguvu, zabibu wa karibu Mungu wa mwanadamu ana upungufu, Mungu ni mkamilifu, yeye ni jibu letu, msaada wa karibu yo,
hey. Wewe Mungu si kama mwanadamu. Nilipochati nawe nikainuliwa, nilipochati nawe milango ikafunguka, nilipochati nawe baraka zikafurika,
na hapo nipo nikasema sitaki mwanadamu, nataka nichati nawe wewe.
Na wewe akuchati, jifika jati. light it up and burn it down.
DJ Big.
Playing you nothing but fresh gospel hits.
Wanafunzi wako kwamba hautawaacha kama yatima, bali utawatumia msaidizi, awafunze, awape nguvu, awafariji mioyo. Oh, nami naja mbele zako, oh, Baba niko mbele zako. Naomba unitumie msaidizi, anifunze, anipe nguvu, aniongoze kwa kazi yako, Baba tuma msaidizi. Unapoenda kulala, nachukua Biblia, nafungua bila mpango, ukurasa wowote, inasoma mistari michache tu, naanza sindia, nafunga Biblia, naanza kuomba, kinachofuata naamka asubuhi kusema amina, Baba nisaidie. Uwezo wako, tuma roho wako ndani yangu, Baba. Naomba tuma, nataka nguvu ya kufunga na kuomba, Baba. Nataka nguvu ya kufanya kazi yako,
alivyokuumba, sio kombe rudi mwana,
mwanadamu jinsi ya kumtendea mwanadamu. Basi mimi nisingekuwa jinsi nilivyo, hata tena nisingekuwa mahali nilipo. Umeambiwa sifai, uwage kukanya vikali, ungekumbushwa dhambi zangu za kale. Baba yoyo, unabariki unayependa, unabariki unavyopenda. Jamani, wala sijaona jicho lenye pazia. Adui zako wangelikuwa na uwezo, wangefumba macho, wangefunika masikio, wasikuone ukiwa juu, wasisikie umebarikiwa. Meza utaandaliwa mbele yao, utakula utakunywa mbele yao. Nasema ndio, ndio ya Bwana.
DJ Bang, the kingdom.
ben na tingi malo, mama tingi malo. Ana dendi bile, abako nyingi, neni changa nono, agoni ero kamano. Baba, ero kamano.
Usinione nacheza ngoma msela sijafika.
Usinione naruka ruka dada sijafika. Usinione nacheza ngoma dada sijafika.
Usinione mimi kwenye story ya sijafika. Usinione mimi kwenye tamu tamu sijafika.
Usinione narusha rusha mateke sijafika. Usinione na washa washa moto sijafika.
Sijafika, sijafika, sijafika. Sijafika, sijafika, sijafika. Yeah, natafuta Yesu maisha niyo. Yeah, 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 natafuta Yesu maisha niyo.
Sijafika na itani uwepo wako. Ndiyo maana usiku na mchana nitakupa sifa. Ilianza mami ya Esa, ikafuata Yesu Roma, ikaja kibali na bado nkasonga. Tulipotoa sitoni ya mwana, walidhani tumefika.
Chungu
bali kupigwa makofi. Jamani wakati wa mapito, usitarajie kutiwa moyo, bali kuvunjwa moyo. Wakati wa mapito, mapito wa, usitarajie marafiki, bali manafiki kibao. Utakapopata kesho, wengine wao watakurudia. Watasema wanakujua, watasema walisimama na wewe. Tumaini siku zangu zote, yeah. Hey, asema Bwana ayajua, mawazo anayo ni wazia, ni mawazo ya mema, sio mabaya, ya kunipa amani, kunipa tumaini siku zangu zote.
Food for the world, guardian angel. G man, I go answer the music doctor, and I represent for DJ Big, the kingdom boy.
Yeah.
nikakuponya magonjwa yote. Masaika Yesu, kachiranga jenda. Aleluya, kachiranga jenda. Aleluya, kachiranga jenda. Alabula iwe, eh, papa. Alabula iwe, eh, papa. Danga silera, mwana wo. Danga vele muera, mwana wo. Kako kanzo sei sei masai kako kachiranga jenda masai kayesu kachiranga jenda masai kayesu kachiranga jenda haleluya kachiranga jenda haleluya kachiranga jenda
Manya kalaga laga bija te komar keto obes boot ping konya maka juda juda sibur chaya kingi kumbana aheri sana sana tu sana sana yani sana sana tu sana yani duanga loka kabargo kamano chore let ni osimbo marku do negi kechi iwa chubure gure gura gura gure gure gura gura gure gure ramu jawa loka ler
masai kayesu Kachiranga jenda, Masaika Yesu, Kachiranga jenda, Hallelujah. Nitakula vizuri Nawe amini Mungu
ni Mungu
Mungu ni Mungu
Acha aite Mungu
jina lake
Mungu
ni Mungu
Acha aite Mungu
Taka noibo Yasa ya yasalo Mana
Mwanda
umutema
Wendo
ni
oba na mzuri
hear this. Oh, hear this.
DJ Big, the Kingdom Boy.
Uniachi, tuishi na maombi. Wewe peke yako ndiwe Mungu.
Yaman, so Kingdom Boy, DJ Bing.
Gospel music never sounded this good. It can only be your favorite gospel DJ, DJ Bing.
Hakuna kama wewe baba, ni kama wewe. Jina lako limeinuliwa juu ya majina yote. Hakuna kama wewe baba. Unastahili sifa na heshima mpambe. Wewe peke yako ndiwe Mungu. Shina lako mama limeinuliwa juu ya yote. Hakuna, hakuna kama wewe.
More than we ask or think, I deny you open. mountains move in your name. We have the victory. Look to Jesus and believe. Look to Jesus and receive. Whatever you may need, you will surely receive. Look to Jesus and believe. Look to Jesus.
Kingdom Boy.
Usiku mtakatifu, nyota za meremeta, ni usiku wa kuzawa Mwokozi. Dunia yote
baby boy
save our sons and daughters. Did you know that your baby boy has come to make you new? The sons that you deliver will soon baby boy give sight to a blind man. Did you know that your baby boy will come a storm with his hands? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your lips, of God, Mary, did you know? And as we celebrate Christmas, may Christ be born in your heart this day. I wish you all a very Merry Christmas and a Happy New Year. May the Almighty God bless you all. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know?
This is DJ Bang, the Kingdom Boy.
Nimefanya mitihani mingi sana, nimepitia madarasa mengi sana. Kwa kila darasa ya we umekuwa mwalimu wangu. Umenifunza kuomba, umenifunza subira, umenifunza kungoja. Baba, nimekuwa mwanafunzi mwema. Siku mrefu mbona hakupambazuki, oh. Nimejaribu sana kukupendeza maishani mwangu, nimefanya kazi yako hiyo umeona Yesu, nimetoa fungu la kumi hiyo umeona Baba. Nangojea, nangojea matokeo yangu, ulisema nikitoa nitabarikiwa.
Sasa nangoja matokeo kutoka kwa Kojelali. Sasa nangoja matokeo kutoka kwa Kojelali. Sasa nangoja matokeo kutoka kwa Kojelali. Sasa nangoja matokeo kutoka kwa Kojelali.
Asubuhi ikifika ije na kicheko.
Asubuhi ikifika ije
na amani.
Asubuhi ikifika ije na furaha. Sasa na ngoja matokeo kutoka kwa Kojelali. Sasa na ngoja matokeo kutoka kwa Kojelali. Sasa na ngoja matokeo kutoka kwa Kojelali. Sasa na ngoja matokeo kutoka kwa Kojelali.
Sasa na ngoja matokeo kutoka kwa Kojelali. I don't keep up no man as a result. And these DJs, very talented. A lot of them are hypocrites. And they don't like him because they know he's on a straight girl journey.